XYZ Entertainment.
Ichi ni chatu ichi.
Mose.
Alpha.
Mele.
Call me. What up? Nowadays uka kusila nishi wa misa tuntu. Twe tupanga sensi twina tulipe kumutu. Hatichela tukutambo vala po madresi. Hacha hapo browsi kasketi kama lesi. Nipitile uku kulive na mumba yacha. Tizeba na bapasa vanga kwani sena yati. Zaba soko neza bambo vala po mabamba. Kumutu bantu bafunza kapena ni vyamba. Na momu Zambia hapa kulima Amerikanzi. Bashoka munzi ngani petro muma jerikanzi. Vena sarafina sinizanga na mucholi vanga kumangize wakopala I'm sorry chenti shimike pali isu ya mutale manyumba na vidungu muma poto na mambale what a time nice that apeze kako anti mili nice that ifuna kuswetako
hey. What a time to be alive, it's a vibe, look into my eyes, ain't tell no lies, if you've seen what I've seen in these streets, it's a time to be alive. What 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 a time, what a time.
Yao moment ipazedi tina katika masetlight kuli tundu tweve tina matika kalandanya asaina wonse kwa salajika tina vao na vena nezi vapenda mafiga drama bali drama chili molimo party 2 vachikwila na mu guys vako pesa bali 2 kuli vena kondwani Kleso University vafana muka fiumu vasa kila diversity youth empowerment nayo yaleta chongo brown envelope nishi waleka chongo vamea vana kwatila diola ilipaga issue ya mahanipi, vachitalu fayati. Corona nayo yatiteka panzi. Pressure pali pressure, tilibepo na chansi. What a time nice that apeze kako. Offline ishi wa misa tuntuni zako.
Oh my, what a time to be alive. It's a vibe, look into my eyes. Ain't tell no lies. If you've seen what I've seen in these streets, it's a time to be alive. What a time to be alive. What a time to be alive. What a time to be alive.